Besigwa eruno ebyarubiya biba byaruvanyuma aho manyira kwagala zembalabye bagije mpiteyo ngayakala omuntu lwakubarubiya ng'omukwano kuye kya busubuzi ayagala omuntu kumumalira bizibu bye nayo wange gwennina mayawuka kwabo kamwebase
ama webale okunjagalira mwavu gwange kamwebase gwe bameka bolabeyo ngalo ezibu zetaseka nawe
Olinja bulira kuwafu wembaddeko naye mama nukuma nange nomumyale tukola sikulabye ennaku obonyebonye ekimala mama nukuma nange nomumyale tukola sikulabye ennaku obonyebonye ekimala
Kalira mwafu wange kakweba sekwe bameka bola beyo ngalo ezibu zetaseka nawe naye mpogenda na mbeera mama notetekanya ekibaawo kwekyekimala kulayirira nange
satuka munange chimanye echintu wesikwa chabula mu bantu obukumi kiriza nabo wabula mu bantu bagalalina ntyo mwavu bamenya nyo naye mama nomubira mama tumvuma mpwe munanga tanjireka Mama tonyuma Osana kusasula Osana kwebaza webale
Mama webale Okunjagalira mwavu gwange Kakwebaze kwe Bameka bolabeyo Ngalo ezibu zetaseka nawe
Come.